شیش و بقیه نیکنم شینم آوسی
مفیلن مکت
Nyonyeshe shemeji kesho nisipotoka naye
nitemwa
niwe na mpenzi ya ongi nikirumu naye
nitemwa
kwa iloko mwelako kipata wa kuolewa naye
nitemwa
pombe zangu akinywa leo nisipolala naye
nitemwa
tacha pombe ganja nikiacha umalaya
nitemwa
takwenda kila kiwanja ila kuja kuachawa
nitemwa
niachombea kisa juzi nilisutwa
nitemwa
nibaki kuleo wakati kidimbu kimenuka
nitemwa
nisikie baba sifunge mlango wa duka
nitemwa
nisile bata kisa wao Wate, niko pale, pale na kusubiri
Nitemwa
Niko pale, pale na kusubiri
Nitemwa
Nipo pa 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 pale na kusubiri
Nitemwa
Nipo pale, pale na kusubiri
Nitemwa 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 Nitemwa
We kula tu, mademu wa sinza tabata usipopata utiai
Nitemwa
Na unavyopenda abata Ukikosa chai
Nitemwa
Unavyogawa kwa sifa Lisipolala walai
Nitemwa
Upenda bia zaburi Usipotolewa nishai
Nitemwa
Niachombea kisa juzi nilisutwa
Nitemwa
Nibaki kuleo wakati kidimbu kimenuka
Nitemwa
Nisikie papa Sifunge mlango wa duka
Nitemwa
Nisile bata Kisa wao umesusa Wate
Nitemwa
Niko pale Pale na kusubiri
Nitemwa
Niko pale Pale na kusubiri
Nitemwa
Nipo pa 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 Pale na kusubiri Nipo pale, pale na kusubiri
Nitemwa
Aya sasa
Wate
Shoga yangu chakuntisha una Silete utoto Mala ya gani atapa fiumu una Unanuka changamoto Chakuntisha una Silete utoto Webisi gani atapa fiumu una Unanuka changamoto Yani mungu Awache mafukara Awache mayatima Awache na wagonjwa Akutafutie bwana mwenye hela Umelogwa wewe Umelogwa wewe sio mzima Umelogwa wewe Umelogwa wewe eti godi Awache wenye shida Awache Ukraine Awache wenye njaa Akutafutiwa kukuonga gari Umelogwa wewe Umelogwa wewe sio mzima Umelogwa wewe Umelogwa wewe
Aina bamba bamba Olo baba if shishi ni moja tuna usifosi bifu Eba na mbari Watu wangu weku kastato Eba na mafeeling mafeeling Feeling like this is my feeling station Ebona mangali wa mtoto Idrisa Uyo asija kamondoka na pochi Mida mibaya hii watu wangu
Awa china ni wengi tuna wajua Ila we usini mimi chini ya jua We manager Satino Nisalimi Romy